se nari hawe mungu aho kwande kose ni wowe yobone nigeze mu mutayo bona nzira mu nyanja umwijima mwinshi data mero mucho waka
Shoot it home.